Download it from ilovezedmusic.com.
Yeah, dedication to my mama, my Urban Azul. Ha, Elz is a Lucas.
Master made the beat, right?
Mulungu akudani seni ya mama. Mulungu akudani seni ya mama. Mwiti menye langkondo. Patakula, chikanga brother Moses kufamu wadura. Rest in peace kuri sisi na mbuya pamanje. Tuti ya kula, vovala, pamushe na sisi zodura. Remember those days, tenzolokewa na mvula. Kwacha kuseni, kulipena vokulia. Mama mwetisunga, vena vama chaya. Sia babarichi vachitika. China manthendi kufamu, drama zifika. Pamush paka tele, mchinga kumpika. Mulungu wakudani seni ya mama. Mulungu wakudani seni ya mama. Mwiti menye langkondo. Mama mwenzo yesa kusakila sakila mpaka chabe kuvipeza. Jazi kaleza mpaka kiumi sekeshe. Mayo papa nane kakupapa eshi winala bomfya. Kaikale mayo mwari bomba. Tawi ya kwana takuri fya kulomba. Taimu ya fika pamanje mupumule. Ni chani chamushe chemufuna ni kule.
Chani chamushe chemufuna ni kule. Yeah.
Mulungu wakudani seni ya mama. Mulungu wakudani seni ya mama.